murumva ijwi rya Amerika. Abasuhuje abatwumva mwese aho muri mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa no kuri telefone, aho muri hose ndabasuhuje. Ni weekend ya nyuma yo gusoza uyu mwaka turimo, ni weekend ya nyuma yo gusoza umwaka, dutekereza ku mwaka mushya utaha. Hani Washington kuri ya Amerika, muri kumwe na Ngetse ni Karikizi hagati ari ku mubeyo cyane mwese ugusoza umwaka neza. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi muri sanga turibanda cyane ku ntacyo zanyu no kwifuriza inshuti n'abavandimwe ni Noheli n'umwaka mushya muhire. Ni muri sanga rero.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muraretswe mwese mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi isaha ni saa 10. Nta gahunda nshya idasanzwe, ahubwo ni radio yanyu, mikro ni yanyu. Turabaha ijambo muvuge mwinegure, mutashye inshuti n'abavandimwe mu kiganiro muri sanga uyu munsi. Nimero isanzwe ni ya yindi, nta yindi ni 202-441-9931. Nisubiremo, nimero ya telefone mwakoresha kuri WhatsApp ni 202-441-9931. Mwese rero ndabatumiye, ntawe duheza, turasoza umwaka. Mu telefone turabaha ijambo, mutashye inshuti n'abavandimwe aho muri hose. Hari abari mu bukwe muri uyu mwanya, hari abagiye gusura inshuti, hari abari mu modoka mugiye ahantu ntaza hariho, hari abari mufite ibihe byiza aho muri hose. Ni weekend nyuma yo gusoza umwaka, mbifurije kuwusoza neza inshuti n'abavandimwe aho muri kumwe nabo. Muri make, radio y'u Rwanda uyu munsi yabazirikanye kugira ngo mwishimane aho muri hose. Noneho Kidumu turamuha ijambo atangire abasusurutse n'urugendo.
Urugendo aturukendo vonko shiru kuboko kukikiriza chanje kumutimula tela nimiti karanda era kumano yanje ukore no kuno ke chanje wezu shira mazinda kuri nuno kuno you pinch it up, it's my one way. Now you're chilling, young. Oh, yeah.
Kuruku,
Ureno muhanzi Kidumu insanganya matsiko Kidumu aduhitema yavugira ati n'urugendo n'urukundo reka ryo mu uyu mukigano cy'uyu munsi nta nsanganya matsiko twateguye uretse ko iyo ya Kidumu ubwayo y'urukundo n'urugendo irafatika reka tuyifate natwe rero uyu munsi dusoza wikenda nyuma gusoza umwaka dufate iyo nsanganya matsiko aho muri murangije umwaka mugiye gutangira undi n'urugendo kuko nkuko bivuga ariko kandi urugendo mu rukundo namwe wanyinizeye ko ari ibintu muteganya kuba mwashyira imbere mu mwaka ukurikira ariko kandi uyu munsi kuri rya Amerika twabahitiyemo ko mwidagadura mukisanzura turabaha ijambo uwo duhi ijambo uyu munsi bwa mbere ni Akarusho ni nk'umudara abonye kugira ngo asoze umwaka kuri rya Amerika ni duhaye mint kuri bwa mbere ni Tuyizere Emmanuel kuri telefone urakomeye
yego
umwaka mucya muhire kandi
umwaka ndawishimiye kandi ubu niteguye gutangira undi mwaka wa 2019
ubyiteguye ute
witeguye neza ubu no kujya ku ishuri ndabyiteguye byose
uri umunyeshuri muri make wiga iki Tuyizere wiga iki
ubu ngubu nakoze torokoma ariko ubu ngiye kuzajya muri hege
aho buri gihanganye
niko
wayikoze ute
umva turoko ubu nayikoze neza ubu ngubu naho niteguye amanota ngo asohoke nyarebe neza
kagira inkuru rero wagiye inama iki abandi bana nkawe cyangwa abasore nkawe bitegura gukora turonkome
abasore bagiye gukora nk'ubu ngubu icyo nabashishikariza ni ukwitwara neza mu masomo yabo ntihagire abantu babarangaza mu bintu bibi
none se wakutarangaye Tuyizere wowe ntabwo warangaye
karekanye nago nge nabo bwo narangaye nakoze neza
noneho tubwire make uyu mwaka utaha ku buryo bwumvikana ufite ingamba ki
ingamba zifite nizo kwiga amote nageraga nazongera kuyabona neza kandi no gusoza nkasoza nkazasoza neza
ni ingamba zikomeye cyane naho ijwi rya Amerika uratubwira iki ijwi rya Amerika turatubwira iki
ya icyo nabwira kuba nyine kuba tubafite urukundo rwacu kandi n'ibiganiro byanyu byo mutugeza turabyishimira cyane
turagushimiye cyane nawe Tuyizere Emmanuel dutumye duhaye telefone bwa mbere ngo uvugane n'iryo Amerika mu gusoza uyu mwaka n'ibikendeye nyuma dusoza umwaka ari kwa gatandatu wa nyuma n'ejo dufite ibiganiro nk'ibingibi kuri radio y'iryo Amerika ariko Tuyizere turagushimiye cyane kuba kuri isaha witabiriye kuvugana na radio y'iryo Amerika ukabishyira ku mutima saa 10:10 gusa ukaba wari aho ngaho rwose uvuga uti ijwi rya Amerika uyu munsi ndarizirikana rishyira imbere namwe aho muri ku misozi wanyu ku mitumbi wanyu aho ngaho cyangwa se mwicaye aho ngaho mu mujyi naho mugenda mwadutelefona tukabaha ijambo nta bitangaza bikomeye cyane ariko no kuganira kungurana ibitekerezo twifurizanya umwaka mushya muhire ugiye kuza ariko kandi ni iminsi mikuru ya noheri umwaka mushya ndagira ngo mwese kuri rya Amerika mwisange mu kiganiro muri isanga uyu munsi hanini ni indirimbo no kwizihiza uyu mwaka ugiye kurangira twishima n'inshuti n'abavandimwe kandi tugira tuti ingamba nshya ni izihe imikorere irangiye tuyihindure twimirije imbere ibintu biri imbere ibintu bishya twagira ngo bizagire akamaro mu buzima bwacu cyangwa se mu buzima bw'imiryango yacu n'ibihugu byacu mwese rero ndasaba hariya kuri technique yabaho muziki uko mubishaka. Amerika Washington DC mu kirundi kinyarwanda turaganira n'abatwumva mu kiganiro muri isanga kuri rya Amerika kuri mikoro hano i Washington ndetse ni Karekezi. Nimero ya telefone tubaha mukoresha ni 202-44-1993. Nyisubiremo nimero ya telefone ya WhatsApp mwakoresha ni 202-44-1993. Ni wa gatandatu wanyuma gusoza umwaka mu kiganiro muri isanga kuri telefone. Ndabona Eliezer yisabyitabira mu kanya gashize. Eliezer, uratwumva, uri hehe?
Ndabumva ni mu Kirundo, ikibazo mu Uganda rango.
Mu Kirundo ubasha kubwira Amerika?
Ego turabumva cyane, kandi kubera ari hafi yo mu Rwanda.
Yego. Yego Eliezer, turakumva.
Tumba kuri frequence duciye mu yo mu Rwanda, kubera hani hwacyari hafi yo mu Rwanda niyo mpamvu tumba neza.
Ni byiza cyane rwose, umwaka mushya muhire kandi.
Tusangire
mwaramutse. Gukomera cyane rwose, biriwe neza?
Yego twiriwe kabisa.
None ntashyo nizi ufitiye inshuti n'abavandimwe n'abagenzi?
Ntacyo, nashaka kuramutsa abagenzi twigana.
Yego.
Harimo Nestor, ari Buhoro, harimo Kwibuka Jean Pierre, ari Mugabira, harimo Izahag, harimo Pascadi, Pascaline, Claude, Mpospo Joseph, ari Karambo, hamwe na Muzomba ari muri Senegal, imira nkaho Pascal na Kawumeni Aristo.
Yego.
N'abanyamakuru ba Radio Ijwi Amerika.
Twese turagushimiye. Turagushimiye cyane, ufite inshuti nyinshi cyane. Ahubwo Eliezer, wowe?
Ego.
None inshuti zibona ute wowe?
Sa?
Inshuti zawe zibona ute?
Inshuti zanjye? Nabyifurije umwaka mushya muhire.
Ndazibona nti, ndakubwira nti, inshuti uzibona ute? Ushaka inshuti mu buhe buryo?
Inshuti zanjye?
Yego.
Ndabyibona neza, kuko iyo turi ku ishuri turayaga, tugafatanya mu byigwa, ugasanga byagiye neza.
Turagushimiye. Noneho ubwo ufite inshuti, ni byiza cyane, kandi natwe twifurije umwaka mushya muhire. Natwe turagukwifurije kandi twifurije ko wakomeza kumva Radio Ijwi rya Amerika, aho uri, aho utuye, n'aho wiga, n'abo mukorana, n'abo mwigana, ukabatoza kwiyumva Radio Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi. Ndagushimiye kandi hari akantu ugira ngo uvuge tuyize Eliezer.
Yego.
Ni kindi kihe? Turakumva.
Na Samuel na nifurije umwaka mushya muhire. Hamwe na Samso na Jerome na Alexi na Felix, bose bazagira ibintu byiza, n'abari mu kiruhuko bose ndabifurije umwaka mushya muhire.
Nta kibazo rwose, ufite inshuti nyinshi cyane, n'abo utavuze barakumvise buriya. Eliezer, ntugire ikibazo. Kandi n'abo utakumva izina yabo, turababwira ko we Eliezer uri mu Kirundo, ko bose ubifurije umwaka mushya muhire kuri wa gatandatu. Urakoze cyane kandi.
Sawa, namwe mugiriye
byiza. Turagushimiye cyane. N'ubunani rero ni umunsi mukuru, ntibikeneye no gusoza umwaka. Twabwiye ikindi kinyarwanda, ariko niyo nganzo ni mu kirimi ni igiportuge cyo muri Brazil. Reka nayo muyitega amatwi gato, iriya iraringaniye, iratuje, ariko tuzeye ko ibanyura.
vera maravilla, ira maravilla, solito. E para che? E para che mi sto? De qualquer maneira vai passar. De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar.
Amafaranga ni ashiraga najaga kucho. tawe nito munichira hoa. I'm in love, baby, I'm in love. Gami, oh baby, oh, nesim. I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to that forever be with you, yeah. Be my pen when I'm hurting. Oh no, yeah. One more time, one what I would try, oh yeah. It's like a cool with me, we tell, yeah. Yeah. Oh no, mate. Tikara da we. Oh no, baby, wange. Yeah, mukazi wange, no. Ina mi ashia beta. See there. In my life, she a winner. Hey, there. Uri mama walana. Kami, 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 kami. Uta kari alana. Kana kama bukwe na isemo. You want to wanna kuzi. Na mage tu hitamo. Tuta kari alana. Uri mama walana. Kami, 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 kami.
Kipenzi changu wero yangu songa karibu. Kipenzi changu wero yangu songa karibu. I wanna take you place, show you how to love you. Don't have to fight to protect you.
Nkomeze ndifurize gusoza umwaka mwiza mutangira umwaka mushya muhira utaha 2019 abakunzi b'urya Amerika mu kanya rero dukomeze tubaganira mu kiganiro muri sanga dufite kuri telefone Louis Michel uranyumva neza
ndakumva neza cyane
iyo umwaka mushya muhire kandi
umwaka mushya muhire wa nshuti yanjye
yikomera cyane rwose reka tuguhe ijambo ku buryo bwihuse abadufite abantu benshi benshi cyane bategereje kuri telefone intashyo zawe
yewe umunguru reka nyirukanye ndagira umusubizo cyane umuntu witwa mu makari ze paria ikabuga ndagira kandi suhuze uriya mwana witwa Chandugie anungoma mungoma ni mukaya twa turi kumwe ndaso umupastor Emmanuel Nyerema ari hari ya emere ya Kigali ariko se nasubije ishusho izo ntabirangira ishusho zanjye zose bari abantu bo mu majyaruguru bose mbifuje tuzagira umwaka mwiza namwe kandi ku ijwi rya Amerika byifuje umwaka mushya muhire mwese twabanye neza ariko ntabwo nakubagirwa umuntu witwa Jean Claude Nsabimana uriya witwa nawe uhisha amaboko umuntu witwa Oswakim Narameshi nawe mbifuje umwaka mushya muhire bazawurya ntuzabaye
tuwusangire Louis Michel nawe turagushimiye cyane kuba witabira gahunda zacu za buri munsi kandi n'ibitekerezo dutangamo turagushimira cyane umwaka mushya muhire rero n'abawe
Murakoze cyane kumushima mwibare.
Yikomera cyane rwose turi kumwe.
Yego turi kumwe.
Ni ijwi rya Amerika Washington DC nibutsa abatwumva ko uyu munsi nta nsanganyamatsiko twateganije yihariye insanganyamatsiko ni urugendo rwo gusoza umwaka ni urukundo aho muri hose mu banyu mu bavandimwe inshuti n'abagenzi aho muri. Ni ijwi rya Amerika uyu munsi twifuje ko twarekura gato tukabaha ijambo ariko nanone n'akazi ku buryo buringaniye dusoza umwaka wa gatandatu wa nyuma w'umwaka abafite ubukwe abafite ibindi birori cyangwa twari mu zindi manza zitandukanye mwese tubifurije umwaka mushya muhire gusoza umwaka neza mugatanya umwaka utaha mu byishimo mubanye.
Uri mama wabana kami utagarira bana kana kama bikwe na itembo iwacu arakuri namaze guhitamo tutagarana bana uri mama wabana kami utagarira bana kana kama
this feeling for you mu byukuri ndagukunda urabizi ko nasinzira ndaye nakubonye my baby
uri mama wabana kami utagarira bana kana kama bukwe na isemo iwacu arakuri namaze guhitamo tuzagarana bana mama wabana kami utangarira bana kana kama bukwe na isemo iwacu arakuri namaze guhitamo tuzagarana bana
ono mabe sikala zawe ono baby wange ye mukazi wange no
inami life ya beta sire inami life ya wina
sire uri mama wabana
kami
utangarira bana
kana kama bukwe na isembo
iwacu arakuri namaze guhitamo tuzagarana bana mama wabana
kami
utangarira bana
kana kama bukwe na isembo
iwacu arakuri namaze guhitamo tuzagarana bana
Amerika Washington DC twakomeje kubivuga rero kuri uyu munsi ni weekend ya nyuma yo gusoza umwaka turimo tubifuriza mwese kuzagira ibihe byiza ariko nanone ntitwibagiwe ko hari nabandi uru rugendo barimo kwisi hari nabandi bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima hari abatafite ntabwo nabakuntu abatari mu bihe byiza hari abafite ibibazo bisanzwe byihariye hari abarwaye hari abari mu bitaro hari abari mu zindi ngorane zihariye z'ubuzima n'urugendo barimo hano kwisi aho bari hose mwese rero namwe tubifurije kurangiza umwaka mushya neza mutanye umwaka mushya muhire neza ariko kandi mu bibazo by'ubuzima murimo ijwi rya Amerika uyu munsi yifatanije namwe turabazirikana turabatekereza mu buryo bunyuranye mwese rero aho muri mukomere uyu mwaka mwihangane murangize neza n'utaha kandi muzawutangire mukomeye tuzafatanya namwe mu rugendo rwanyu murimo tuzabazirikana tuzabahijira mu buryo bushobotse bwose aho muri kandi namwe uyu munsi no wanyu mukomere muracyahumeka muri uyu mwanya zakuru dufite kuri telefone undi mukunzi wa radio y'Amerika ni John, nizeye ko twumva.
Umva mwaramutse.
Urakomeye cyane John, ibiriwe neza?
Mwiriwe cyane, ni mate yaho merereje.
Nta kibazo biraterwa naho uri John, ariko uko biri kose uracyahagaze?
Turacyahagaze, gusa nuko turi ahantu hakonje cyane rwose kabisa, no gusohoka hanze biragora.
Gerageza shyiramo akanyabugabo.
Yeme, kiri kuvuguta.
Kiri kuvuguta, ihangane rero. Nta kibazo, uko biri kose turimo gusoza umwaka. Intashyo zawe John ku bakunzi n'abagenzi ziteye zite?
Bimeze neza kabisa, ndabona turiko tuwusozera neza.
Ese uri he John? Utubwiye ko wakonje nahagana he?
Nda muri state yayo, ubu turiko turavugana dufise minus zero.
Ushatse kuvuga icyo ubwo? Ni ukuvuga ko hakonje ku buhe buryo?
Kuvuga hakonje cyane rwose ku rugero rwa nyuma, kuvuga mu mabarabara ayisi iruzuye, iduga iri kugenda itemba. Ese bana tuhaye na warning ivuga ko hari danje mu batwara amamodoka.
Ni ukuvuga ko baburiye ko kuba ari ku muhanda batwaye imodoka bagenda bigengesereye, bagenda neza ku buryo batakora impanuka
cyane rwose.
None rero duhe intashyo zawe John.
Intashyo kabisa, ndahera ku ijwi rya Amerika kuko mutuba hafi mu kuduha umwisanzure wo kuramukanya n'abandi tugashikiriza n'ibyiyumviro bitandukanye. Sinabatondagura bose, ariko mubonzimo ndahera kuri wewe wari warazimiye, sinarinda guherutse ku munsi wa gatandatu.
Niyo mpamvu naje gusoza umwaka turi kumwe John rwose.
Urakoze, ndamukiritse ba Thomas Kamirindi,
ndamubwira
Mukamusi, aba orientang shaka eka n'andi bamenyeshamakuru bose bari mu gihugu cacu. Hanyuma rero muri rusange ndahera mu nzu y'iwanje kuri madame n'abana banje bose, ndabipfurije kurangiza neza nk'uko ndabibona.
Ni byiza.
Hanyuma njabuke mu gihugu, ndaramutsa umu papa nkunda cane yitwa Bisumba Gutira Jake na madame wiwe n'abana, ndabipfurije kurangiza mwaka mwiza muhire. Hanyuma kandi na Francois Gizabye nawe ni mubyara wa mama, nawe nyene ndawumwipfurije n'umuryango wiwe n'abandi bose tuvukana, ntiriwe ndodagura iyo bapfa bakagera mu ntara zose zigize Uburundi. Noneho naha ino ayo wandera mutsa mama niyo nzima Clotilde na nici ntije Rui oni papa na Desire na Beatrice na Shimira Imana na Patricia kana bani sino batonda kurango ndabamare.
Ni byiza reka duhina amagambo John, ndakoze cyane kubera ko dufite benshi kuri telefone, aho ntabwo ko tubarangiza isaha imwe ni ntoya cyane, ariko turagerageza. Urakoze cyane kandi umwaka usoze neza.
Ubandonderera karirimbo gasosa mu mwanya kabajohe.
Ndagashaka rwose, ahubwo uramfashije kubera ko John, kubera ko nawe uri mu bantu badutelefona kenshi bagira ngo bashyushye urugamba rimwe na rimwe, batanga ibitekerezo, batugira inama. Nawe kimwe n'abandi mwese twagize utelefona kenshi umunsi ku wundi n'inshuro nyinshi, mwese rero tubifurije gusoza umwaka mushya muhire aho muri hose. Rimwe na rimwe turabizi ko muri ibitekerezo byanyu ariko mwikandagira rimwe na rimwe, kubera ko hari igihe mugira muti umutekano wacu ntumeze neza, ariko mukemera mukabitanga. Ni umusanzu muharadiri rya Amerika, turabashimira kandi burya bwose nubwo tutavugana kenshi ariko turabizirikana. Niyo mpamvu uyu mwanya ngize nti mwese turabashimiye kandi tubikwiye ku mutima. Reka dusoreze umwaka hamwe twumva radio ijwi rya Amerika. Yewe si mwenyine, ahubwo hari n'abahanzi dukoresha ibihangano byabo hano ku ijwi rya Amerika n'ahandi, kugira ngo mwese tubasusurutse cyangwa se tubahe inganzo nshya cyangwa se tubahe ibintu mwatekerezaho mu buzima bwanyu cyangwa se ibintu byabafasha kugira ngo mukomeze ubuzima mwihangana rimwe na rimwe cyangwa se mwishimye. Nanone ariko abahanzi nabo turagira ngo muri mwanya tubifurize gusoza umwaka neza.
Uko nibo bafise akazi gakomeye kuko baduhereza ibintu bituremesha ku mutima, nabo barakomeye.
Ahubwo reka mbaze kuri tekinike, niba hari akaririmbo k'umuhanzi wabonye cyane cyane gatuma abantu bazirikana ku buzima mu gihe nk'icyo gusoza umwaka, niba hari ko batubonera bambwiye ko hashobora kubonetse Masabo Nyangezi Juvenale, n'akahe karirimbo kabonetse ngo twumve ko twakageza kuba twumva, ariko abenshi barakumva. Ni inganzo y'Amasaburiro Nyangezi Juvenal.
La 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 la. gali, 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 gali. Murwa u Rwanda ndagukunda ndagukunda ndi mu Kigali mbone kibaya cy'urwererane ndagukunda ndi Nyarugenge akazuba karenga kuri jari cyangwa manu cy'ishoronyi ku mugoroba ndagukunda ndi mu Kiyovu iyo ntarabutse ndagukumbura Kigali kukunda gushima Dorwa yigikwerere kandi uhora nigikuriro Dorurenze gikondo nakimihurura kakiru nakicukiro Doruseste kayeremera Sekusatiri endera na kanombe Aho nugani rwamagana Rwanda ndagutinya wakuvuga ubyinshi byimvange Kigali we aha nguri nyaruge ngigendwa nabifite gumuma nguri hanga bamwe barahakirira bahora n'umururumba ariko benshi barakenera nzari kavugiriza kwanuza kwanakabasesagura Kigali we ndagutinya kandi sijye gusa
turamushimira rero Masabo Nyangezi we nararimba akarimbo ke avuga umurwa mukuru Rwanda Kigali reka dukomeze twumva rero intashyo z'abakunzi b'irya America dufite kuri telefone Jean Bosco niyo nkuru urakomeye cyane
yego
urahagana he Jean Bosco
yo mu Rwanda
ikigali mu Rwanda turimo turarimba Kigali n'ubusanzwe mu kaga gace ka Kigali
Mukare ka Gasabo
Gasabo ni ngari
ni hinyanyira ariko ni Karuruma
ni Karuruma ho ni hafi cyane ni murwa mukuru Kigali rwose intashyo za Jean Bosco ku buryo bwihuse
kawaze vere kuri Thomas Kamirindi n'umujyango we wose
ndaturamubwira rwose
nawakuse nawa menye shaka kuri wose bakoranga ku bya America
turagushimiye urakoze cyane
muramuyomba na moyomba wanjye ari muri Uganda na papa na mama bari mu Burundi Sylvestre Byimana na Liberta Kabaganwa na mama na bashiki banjye Imana Ishimwe Strauss na Tasira na Bizuru na niyo itungiye Pascal ongera hasu bamu fiaso wanjye bitwa Akimana na Bera hamwe na barumuna wanjye mwe bitwa Soro n'undi bikama bunduke n'abana bose bari mu ishyirahamwe urumuri mu Burundi urakoze cyane
me turagushimi nawe cyane Jean Bosco kuba wifurije abantu bose na fiance waho ubu nabagezweho
yego bose bagire umwaka mushashe ubwo babera matano ubu
ye turagushimiye turumva abantu bari mu bihugu bitandukanye Jean Bosco uvuze mu Rwanda uvuze mu Burundi muri Uganda Reka mfatiro twifurize abantu bose ubu ngubu bari mu buhungiro mu nkambi zitandukanye cyangwa se mu migi itandukanye cyane cyane reka mbahera bari mu nkambi zo muri abarundi bari mu nkambi zo muri Tanzania Nyarugusu Nduta na Mtenderi reka tuvugiye abari muri Congo mu nkambi ya Rusenda abari muri Uganda na Kivale muri Kenya Kakuma ndetse n'abari mu Rwanda mu nkambi ya Mahama hari abari Gihembe hari abari n'ahandi hatandukanye mwese abari impunzi muri iki gihe mwese muri mu buhungiro birumvikana ariko ubuzima burakomeza no rugendo reka mukomere mukomere turi kumwe kuri Amerika mwihangane turavuga muri mu nkambi hari abari mu muri zagiriza namwe tubifurije gusoza umwaka mushya muhire abari mu bitaro namwe nabavuzeho mukomere mwese aho muri turi kumwe umwaka mushya muhire mwese aho muri hose
Birakase birananiye idorose sizo kongena bibokira birakase
Ijwi rya Amerika i Washington DC ni ikiganiro muri isanga uyu munsi twifuje kugira ngo tubahe ijambo aho muri rya no hino nta nsanganyamatsiko n'urugendo dusoza umwaka dutangira umwaka mushya kuri rya Amerika turi kumwe namwe n'urukundo noneho undi kuri telefone uduhamagaye turi kuri telefone aratubwira izina rye uratwumva neza
wenda bumva
yego ntabwo mu izina ryawe neza watubwira amazina yawe naho uri Ni Joseph.
Nitwa Mugirimana Joseph ndi mu Rwanda mu ntara ya Majepfo.
Intara ya Majepfo ahagana hehe ku buryo bwumvikana?
Mu karere ka Kamonyi.
Kamonyi tubwire neza neza Kamonyi ahagana he? Kamonyi ni ngari rya nayo?
Aho bita mu Gacurabwe.
Mu Gacurabwe ngi naho ku Kamonyi ni ka inzongo hafi murakomeye nitaba.
Turakomeye rwose ndabona nta kibazo.
Yego ni rwobagwa murakomeye aho ngaho hafi.
Yego turakomeye.
Yee, none ntacyo zabe nizihe.
Mbanze kwifuriza wowe Tieni Karekezi kuzabagize umwaka wa 2018 ugatangira 2019 neza mu mahoro.
Ndagushimiye cyane rwose bingeze ku mutima.
Yego.
Urakoze
cyane. Nanone kubi kwifuriza umwaka mushya muhire. Abanyamakuru bose bo ku ijwi rya Amerika ariko by'umwihariko eti Edirwema
yego
ngiye
ndababwira rwose ndagushimiye cyane rero Joseph
nongeye kwifuriza umwaka mwiza umudamu wanjye witwa Batamuriza Arititia n'abana bacu babiri
yego
Mwongera nanone nkwifuriza umwaka mwiza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho bari hose ku isi saba murakoze mugire ibihe byiza.
Joseph ndagushimiye aho rero aho mu Gacurabwenge usuhuza abanyagacurabwenge bose aho rwose kuri Centre n'abandi bose bakomoka mu Gacurabwenge hariya mu karere ka Kamonyi mwese turabasuhuje tubifuriza gusoza umwaka neza no gutangira umwaka utaha 2019 mu mahoro aho muri mu ngo zanyu iwanyu mu muryango. Mu bavandimwe n'inshuti mwese rero mukomere reka dukomeze twumva radio y'u Rwanda dufite kuri telefone undi mukunzi w'u Rwanda ariko tugira ngo yihutishe Innocent uratwumva
yego ndabumva
urahagana he Innocent mwaka mushya muhire
yego watwese tutangire
yego uhereye he
yego ndabumva
yego uratwumva wowe urahagana he Innocent
Yego ndiga mukanyusha mu gisagara cya Bujumbura.
Mukanyusha mu gisagara cya Bujumbura rwose. Abanyigisagara murakomeye.
Yego turakomeye n'impo asha no kapura ka gije kugwa.
Ye noneho duhi ntashyo z'umwaka.
Yego ndiga uwa mbere rekambone uri ke arinda kumugwiza. Kambone na cyate rekambone na cyombe cyo.
Yego.
Kambone na cyo mukanyusha na Samuel. Rekambone
natakere ndahaye kumugwiza turagushimiye cyane rero nawe ukomeze ugire ukomeze usoza umwaka neza ye turabibuka cyane kandi turabazirikana turabakundaho muri hose rwose mukomere cyane mu gusoza umwaka nk'uyu dutangira umwaka mushya muhire ijwi rya Amerika riri kumwe namwe umunsi kuwundi isaha ku yindi mukomere cyane Ye urakoze cyane reraho ibujumbura mu Kanyosha kandi umwaka urangize neza aho muri hose abatwumva namwe mbifurije gusoza uyu mwaka neza mukomeze umva radio y'i America ni ikiganiro muri isanga reka mfate uyu mwanya muri makeye tuvuze abari mu Kanyosha ariko mwese abatwumva mwese aho muri niko navuga abatwumva mwese aho muri hari benshi muri mwe mwaduhaye ibitekerezo kenshi hari mwebwe akenshi twagiye dutume mu biganiro byacu nk'abashyitsi mu kiganiro cyane muri isaha ku ijuru rya Amerika mu biganiro dusangira ijambo ari ibiganiro by'umuziki ari ibiganiro by'ubuzima mwese mfashe uyu mwanya kugira ngo mbashimire ndavuga mwe abaturage basanzwe ndavuga namwe abayobozi mu nzego zinyuranye zitandukanye z'igihugu ari inzego z'ubuyobozi ari kuva hejo kugera hasi rwose mwese mwitabire gahunda zacu muri make mwatumye ibiganiro byacu bishoboka imwe mutuma muri make y'amakuru tubageza ku bantu ku buryo bwihuse kandi bunyarutse twifuza ko n'umwaka utaha muzitabira gahunda zacu uko tubaterefonye ahubwo mukitabira ibiganiro byacu burya namwe muradufasha tuba gendera hujyane kugira gahunda zacu zishoboke bigatuma ariko nanone ingamba zanyu zisobanuka ku buryo bwumvikana zigatambuka mwese rero muri uyu mwanya sinavuga amazina wanyashobore ariko mwese mbifuje kurangiza umwaka neza mbere yuko nkomeza ariko kubw'umwihariko reka nshimire abanyamakuru bacu dukorana haba hano i Washington kuri rya Amerika ariko cyane cyane mu bihugu bitandukanye bakoreramo mu Burundi mu Rwanda muri Congo muri Tanzania muri Kenya muri Uganda no muri Congo hari n'abajya mu nkambi akenshi n'akazi katoroshye ariko nagira ngo mfate uyu mwanya mbabwira ko tubazirikana umunsi ku wundi mu buryo butandukanye gutari inkuru kuzitambutsa kuzitugezaho no kuziha abatwumva n'akazi gakomeye cyane mfate uyu mwanya mbabwira nti mu kazi murimo mu kazi ufatanya mwese abanyamakuru n'abandi batari mu Amerika n'abandi bindi by'amakuru amaradio n'amateleviziyo mwese mfate uyu mwanya mbifurize gusoza uyu mwaka neza akazi dukora ku bwisanzure bw'itangazamakuru ni akazi gakomeye ni ukwitwararika rimwe na rimwe ariko kandi nirabashimiye ko mwitanze rimwe na rimwe mukarenga ibyo mwagombye kuba mutageraho ariko mugatara amakuru abatwumva akabageraho ku buryo bwihuse mwese rero umwaka mushya muhire ndabashimiye noneho abakomeje kutwumva rero mbere yo gusoza ikiganiro cyacu turacyafite bake cyane badutelefoni bifuza kuruso kutugezaho intashyo dufite Remo kuri telefone Remo uratwumva iza muri jwi Remo urasoza umwaka za muri jwi urananiwe
ya
shira muri FM gatoyi ye urahagana he Remo
uno
yego Remo
muri
Kampala. Kampala intashyo ku buryo bwihuse turimo gusoza ikiganiro.
Yego ari Burundi.
Yego.
Abantu bari muri Yeri bose.
Yego. Za muri jwi Remo za muri jwi.
Nabantu biga muri Yeri
bose. Yego.
Nasanese ati muri Kampala.
Yego.
No imana se.
Ye. Turagushimiye Remo. Abari Kampala namwe rero turabashimiye cyane ko Remo yavuze ku buryo ijwi ntabwo ryumvikanaga neza ariko cyane cyane ari Kampala bo basuhuje n'abatahije mwese rero abazi Remo. Nta kibazo rwose ijwi rya Amerika rirarangurura amajwi yawe arumvikana tumvise neza ko uri Remo kandi ko ufite inshuti nyinshi abutahije bose wifurije umwaka mushya muhire bose barakumva muri uyu mwanya Remo. Ifatanye nabo rero mu busozi kare mutangira umwaka mushya mu buzima bushya urugendo rushya n'ingamba nshya urakoze cyane Keep it safe.
To the left, to the right, you're the winning team. Wind your way, you're the winning team. To the left, to the right, you're the winning team. Wind your way, you're the winning team. To the keep it in the bed, we are the winning team. To the keep it in the bed. The winning team. Listen, you are seeing the best. We are the winning team. Listen, you are seeing the best. We are the winning team. To the keep it in the best. We are the winning team. To the keep it in the best. We are the winning team. Listen, you are seeing the best. We are the winning team. Listen, you are seeing the best. We are the winning team.
Iyo ni winning team rero ni ikipe itsinda mwese aho muri twumve neza ko muri ikipe itsinda ariko ndavuga umuntu ku giti cye n'umuryango ku giti cye n'igihugu ku giti cyacyo ni mwese mube ikipe itsinda mu gusoza uyu mwaka buri muntu ku giti cye aho ari hose uko wameze kose waba ufite ubuzima bwiza muri iki gihe waba se urwaye cyangwa se ufite ingorane zindi ariko uyubishe ko nawe uri ikipe itsinda no kuvuga ko uyu mwaka uwusoza uhagaze neza kuko urugendo ubuzima rurakomeza reka rero mwese bashimire kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi wa gatandatu wa nyuma w'umwaka mwese mbifurije gusoza umwaka neza mugatanya umwaka mushya mu byishimo uko mwa muri kose musoze neza mutangire neza ndabashimiye ku ijwi rya Amerika
Mwaka mupya tunwe tule tucheze kwa nile